boy, pass me the weed, but it's some real shit, nigga.
First time when I saw you, baby, I be looking to your eyes. Your hips don't lie. Ain't you funny, me when I get down, go in Susanna, only friend him Shangas. Hey, just wanna tell you, ooh, I never feel how I feel to you. Ooh, a bad man done confused. See a person a way we to choose. Ooh, nikwambie nakupenda leo, takupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo,
I love you.
Takupenda kesho,
I love you.
Tukikosa leo,
ooh,
tutapata kesho.
Nakupenda leo, itakupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo, takupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
I love you.
Nisikilize, nisikilize mpenzi wangu. Mosokani tena, oh. Onga yonga yonga yo. Matone ya maji ufata michirizi. Niondoe imani ambayo kulilinda penzi ni fundo la irizi. Oh my oh my oh my oh. Shikiri ya gego nyama ya ufizi. Miwayo ayo ayo. Kini acha wewe ntapata uchizi. Tane tane sikina yako mahaba. Tupeane hata kwa siku mara saba. Tane tane sikina yako mahaba.
Penzi wewe
tupeane.
Penzi wewe
hata kwa siku mara saba. Ooh, I never feel how I feel to you. Ooh, si a bad man boss so can confuse. Ooh, kati ya pesa na wewe to choose. Choose. Ooh, ni kwambie nakupenda leo. Nitakupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo,
I love you.
Nakupenda kesho,
I love you.
Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo, itakupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo,
itakupenda
kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
I love you.